yande joni wittude emin ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on. Ndere koye kibaruji men ni har ko ƴewata sigila ko wakkati ko mbi'en ni julɗe layya noon ni ko inditira tabaski e kono noon ni horeɓe kawjiɓe fi sigila o ni no beltoro eno himɓe jaɓɓotori hano mbi'en ni sigila maɓɓe oɗon ni ko awɓo hano leɗɗe noon ni gaɗa julɗe layya tuyniji no boppe nder huɓeje noon ni na nder laddeji noon ni ko himɓe gaɗiri gollal maɓɓe ko layyari noon ni noyi himɓe kani gaɗa ko lamna nokkuje ɗen. Yewtere men pindinol ɗo hannde ni en jahatana nder wuro Belan e noon ni nder commune mo Felmay région mo Dosun ni to rewɓe gonno gaɗa golleji feere feereji noon ni ɗum ɗo gam ɓe gaɗa ɓe keɓa ɓe keƴa ko e maɓɓe ɗum ɗo ni hano gollal kawwa kamɓe gadda tokkomi on nampirtol haala nder kibaruji men. To madalla alsilami Allah en ni fadde min puɗata habaruji ɗin ni minen barkito en e julɗe layya noon ni lamɗo yafume noon ni lalɗo hollumin hano yonto noon ni minen barkito hano jama are fu noon ni e julɗe ɗe ko waɗi witti heccikenga. Nder kibaruji men ni min puɗɗirtana mette ɓerne fondation urondel noon ni no nder jurguinaki mayde horejo hano porje mo radio ndeki loka noon ni Mouhamadou Touré noon ni toon leydi Centre Afrique gallure Bangui. Mouhamadou waɗi ni golleji ñeñal studio tamani noon ni mo fondation urondel de Mali o holli ñeñal nder golle suudu habaru noon ni de tamani noon ni horejo kiɗɗuɗo noon ko suudu habaru mo studio tamani noon ni o mayde ni ko suka gorko o ni hakkikani jaccere mawɗo noon yaago e fondation urondel noon ni lamɗo yafomo. Kenga suudu séri a mawnu ndurwidore e pelle murtiɓe e waɗugo gacce dow jawdi leydi noon ni de Benin taƴi séri a ko ɓiɓɓe leydi Niger tato paddaɓe golloɓe campani wapko Niger kiite ɗe ɓe taƴana ɓe cappanama ta ɗum filluto ko lebbi sappo e jeetati nder miccitinol ni ɓe padda kana joyi lewru juin ton en sebe noon ni kuji to suudu séri a de beneɗe ni woni no tumiraɓe e yaɓugo laaɓi séri aji noon ni e waɗugo haɓɓudane dow fewre no woodi hano ɓiɓɓe leydi Niger ɗiɗo ɓen paddaɓe kamɓe do ɓe jofama. Nder kibaruji men ni hano sukaɓe ummatode kawjiɓe fi ladde e jaya hawtade e pelle hano sigila kawjiɗe filla hano ko inditira hano tabaski e kolo noon no woni no beltoro e dimma lobbo moɓe keɓi dow sigila ko awol leɗɗe noon ni layiɗo jawdiri mum fuu no handi hano awa lekki goti noon ni nani famaka Sani Ayuba horejo sigila golle ɗen fantini jadimin Habibu Garba.
Dans le cadre de la campagne le sigila inditirado kilsudo jawdiru fu awa lekki balɗe jeɗɗi fande julɓe layya min jehi nder leyɗe joyi baka leydi ñamay min pittoy ko e himɓe dow nafa ko woodi nder awol leɗɗe lewuroji ɗin fuu komin jaanu min cendi leɗɗe manguji keme joyi e ley leydi ñamay duda leɗɗe ujunaji tati woni komin cendi nder leydi ndi hakkunde balɗe ɗiɗi leɗɗe ɗen fuu hanti fa yetti to ko ɗuuɗi no wara ƴamude so neɗɗo hirsi jawdiri mum fuu awa lekki ngam min ji'i ko kawjaki lekki worri no hoyi dina kawjaki leɗɗe ko ɗuuɗi min keɓi himɓe ko ɗuuɗi ko lildannimin photoji maɓɓe yimɓe awa leɗɗe ɗen nder ɓaadeji maɓɓe dammugal ɓaadeji maɓɓe nder lekkoliji na nder kaliji maɓɓe hunde noon ko min nani belɗum mum sanne.
Donc pour nous c'est satisfaisant.
Nder leydi Niger gaɗa julɗe layya balɗiɗi ni guri bisaji ɗi ko layyira noon no kawre ɗum do golle nen ɗo sukaɓe ummatore gaɗata gam firta muraduji maɓɓe ko handen e jaango ɗe golle hannden wala darje mum ko andano demmum ko saabi ɗum nani famaka Alhaji Omar horejo codoɓe no conna guri ɗi fantini jadimin Moussa Siddiku.
Guri dammuci kilsaɗi hikka sey muñal gam wala darje kasen non duno ɗi boɗa ba seɗɗa kasen joom en jawɗi ɗin tefata bawuɓe kuttol kuttanaɓe ɓawoɗa guri fuu ko yuli na ko woodi tew yiɗaka kasen ɗum waɗi ko guri ko ɗuuɗi no woppoyte nder tuundi ga en nder siire ɗi wonnatake no handiri sana ɗe golleno no handiri no da ɗi bonnatano ni fuu gam ñande fuu ko jomum waddi guru lobburu fuu no sodete amma guri julɓe layya so ɓoyi sanne lomo woto amma so neɗɗo yebake fa to waali fu sodataki kasen ɗum woni dalilaji ko waɗi ɗigalaɗi no cowde
kasenjulɗe layya no julɗe mawɗe ɗe alsilama en julata ko wodi nafaka sanne der leydi Niger ni alsilama en juuli alal sappo e jeego o lewru juin noonni ɗe julɗe layya noonni gaɗa hana julɗe layya ɗe noonni noyi himɓe kaani moƴƴina wuro gon ko watta nokkurjen lamne nani fama ka Hakim Burayma waddi.
Ko haani kan woni tunninɗo nokkure fuu moƴƴina nokkure ɗen irɗum ndu waddata yahdu yesse o nder leydi. Daane an kan woni yimɓe duro moƴƴinde to juɗi layyaji muɓe to keɗo miri.
Akalaji mburi ɗi min anduno nden ɗin ngala jon o de haɗa seninin ɓe juɗi layyaji mu'en kandana jinfa hiite nden nokku tokko e layyaji ɗen pondita ɗon do wuuɓe.
Woɓɓe nder goota banjota ko tawa nder bujugu layyari mu'en e ko e mu'en pirti gayɗe basata ufude nde hana yesso neɗɗo ɗum waɗi neɗɗo tokkan yawta ton endan anda baade goɗɗum ufama.
Minen ka seni min mbuwi hoƴoɓe mburiji ɗen gartani koƴa rufoyde gam tundi no wadda ɓowɗi buubi fooɗa ñawuji kasenda enimɓe.
Illa mawna ni faa nanga kenga himɓe wuro Agadez ni no goni nder rafi diyam jartiɗen ɗan ko kampani diyam hokkata nonni fimo himɓe wuro gon goni no boytoro emo nonni fuɗo nder wakkati golle julɗe layya ɗe nonni nani fama ka Musa Mamman lildi.
Gallure Agadez balɗe majjum tati ni kono tawda e rafi ndiyam lobban jarteɗan o fiidu hoƴi hakkilloji ɓiɓɓe wuro go sanne.
Siɗogon no tilsi neɗɗo ummo caka jamma yande go'e yaade yande ɗiɗi na tati miija no heɓam ndiyam e pompi mum heɓata bawa nder ndiyam hannden no ɓura balɗe tati komin ngala ndiyam.
Nde ndiyam wala sei neɗɗo tittinkino tefoyde bidoji lowirde ndiyam ɗan enden neɗɗo de wala bidoji ɗiɗu sei yaha tefoɗe nden no bidoru worru joyiru adirte anden lasu e joynum mo wala lasu e joyi ɗi enden hana seni ɗonka wara
joomuyereno. Hamidou Amadou ardiɗo Sarus kawjiɗo filla ndiyam lobban jarteɗan o fammini e wiide ko nokkure to ndiyam ɗam moƴƴinte kuru bubu ɓe keɓi saɗorndam.
Kuran amin kam boni ton dow ɓundu kar bubu ɗum saabi ko forage o dum wala no ƴoga ndiyam tilayna komin noddi nijeleko wara moƴƴinan nde min ɓuggi nder balla nijeleko kadum min keɓi mosala saɗornan ɗan enda yimɓe huɓere nde endan hannden mbawan heɓude ndiyam. Rafke ƴeran ndiyam ɗan du bangeje bangeje no bangere tagmanat e misrata ka en ni ɗum ɓurmi yemude.
O fii rafi ndiyam le gallure Agadez nde du fotondiri e wakkati julɗe layya kolati muradu ndiyam no woda sanne.
Nde lawol lamugol ni ko wurtina sappo lewru juin du e nogayi e nayi ni ministre kawjiɗo fii hara reedu leydi nonni mo leydi Niger faddake golleji nonni ko kampani gonɗi dow jonde ko e majji nonni ko kaɓɓiniɓe dow moɓe dambule nonni kanƴi tati sécuri comme kanhe gadnet sécurité e manga sécurité nonni. O lawol laamu ni ko wurtinani darni golle kampaniji ɗiɗon dow fi golle denaku nonni moɓe gaɗata nder jajirka leydi ndi fuu. Horeɓe jangirde CEG de Chikal ni de commune Kurfey département Filinge ni no wondi joti sukaɓe lokkol hikka tefoɓe talkuru brevier nonni ngar rafi janginoɓe fannu hano anglais nonni ko sukaɓen gi'i hitane hikka de nonni nani famaka Ibrahim Haruna horejo CEG Chikal fantini jadimin Asumana Shina e cellalol.
Har ko darta rafke ƴeran janginowo fannu anglais o endan min kalani ardiɓe ɓenɗan ko watta ɓe tefanami janginowo fannu o. Rafi janginowo o du waddani min saɗorna min anda fuu ɗu nomin gaɗa heɓude mosola majju anglais nder tewtewru berve diidi capanɗe nayyi no gam bani ɓe gaddanama ɗereji anglais dow diidi laso min kakkinkinayi ko goto nder cukaɓe amin ɓe enɗan heɓan joyi dow laso o denne nder tewtewru du enɗan diidi ɗuɗɗi kan jaccanta ɓe de gonga du ɗum adi hakkille loji amin min gala ni nomin gaɗira ɗum ɗum hoyanta du jangoɓe amin ɓe
pour les candidats.
Dental rewɓe ardiɓe campaniji ko e maɓɓe nonni ko singa wuro Dosso nonni ko ɓe tuugi nder monni woni golleji ɗiɓe gaɗata keɓa semɓe wooɗa nonni rewɓe keƴa ko e maɓɓe har ko ƴewata golleji ɗiɓe gon iɓe gaɗa nani famaka madan Hamidou Kadiyaru horejo dental gal o fantini jadimin Gourouza Hasumi.
réseau aramo ir gonde way
derdettal amin gal miden godi rewbe telabe birobe damunki wonji tobe kullen tereje wadde dun nyamdu e wadobe lumako gam gollal jungo gal wadi komin cingi dental amin gal ciagal munno min gari natude e dental leydi Niger hawjingal filla gollal jungo kolati min woni ardido mudun don der region doso dum yejiti kasi mabbitide suudu do filla gollal jungo do enande leydi Niger kando min nati nder mum min godana pelle chapande joyi e didi de min goni hen golli didde to cadale de min tawra arande fu kan woni mobel na motere ganga do jahale kay sainde hebi konatta nder mum na waddo
wol porporo
yotam pindol ni handen haltana har ko ce wata wuro belande tawa kana der commune mo felmay ngay heba ko firti muraduji wadi rewbe wuro go no gada gollal anok gadol kawwa nonni noy golle kawwa wadirti nani fama kabe pantini
Tasora na wuro famaro non jiango nder wuro belande mango to rewbe mudum ngala fu gollal fina tawa ngal gatta sana gadol kawwa bedu no kawruno wadde waldere hawrude rewbe wuro ngo fu ngal gollal ngal be gatta du hunde ronande no fati momini mawdo waldere mabbe famini nimbe no be garrata ka kawwa
li alboray worbe ami jahat de laddeji be tefana min ledde kam min cingirta ko kare min korsowa tasiri wodundi kawwa min gatta diyam der ko kare den deni dun sinti min kinno minen jong illa subana no yottoito fafuturo dum benday den ko min jippina dum minen yartodan fa fewa deni kawa jolloru mo neddo hidi wada ombe tefata hano tatini e ninno no siwa diyan dan do ombe den fa dun lato hano jolloru mawnu na pamaro
kayna no ni gete
be rewbe no kure de ni duubi mu en ni kono gada gollal gadol kawa be kebi nafaka e mun sanne bako fi wonki tagol bakaji waddi cadale harto gollal mabbe gal
so sada e kirgo go
gollal kawwa minen bur handin dubi chapande tati satarma momin godi ni woni farkebol ledde e leydi di min korsata min gada kawwa kan gadol jollor wor handin no bura lewru fadde hanta tato to e golle tawangal amin no min kebi do barke maggal deni biya no dewla ada heba ko pirtuda muraduji ma minen himbe belande jerma minen kaja balla
irga ba hawiye
Hamma Sumaila no bi wuro no kure ndeno jettudo sanne no be rewbe ngon no gadira golle mudum waddude yaadu yeso e gollude hejara ko e mu'e
gonda
ibe bawde mabbe de gonga jongol kawa kani wadda ni min potir sanne der cakantarare amin de enda gan denno ko ka jongata keno sami ummake yahude lube gon te foyda kawa ka enda handen du do lumu amin belande kawa ka waddete himbe cioda no wodi du baaji wambe no kuje gon gar sodu deka miden gidi du be gaddane balla sanne ko watta golle mabbe de endani jaha yeso
do min darna ton habaruji men e fulfulde sey bi en kirtin to jam hirti
studio kalangu
filinje do muriyal talaka
namba chapande jenay e joyi topere e go fm
tilaberi do radio tebonse
lamba chapande jenay e jeddi topere e joyi fm
dolvel do radio gorwon
lamba chapande jenay e joyi topere e go fm
sai la voix de la tapwa
lamba chapande jenay e jenay fm
walam do radio baru
lamba chapande jenay e joyi topere e go fm
tera do radio liptako
lamba chapande jenay e jetati tobere jeddi fm
ayaru do radio soji
lamba chapande jena e jeddi fm
bakilare do radio alher
lamba chapande jena e jetati fm
studio kalangu